Kamisi omulambuzi wa masomero mu kibuga Jinja etuuzizza olukiiko n'abakulu b'amasomero oluyindidde ku Jinja City Hall wakati ng'abantu bano bakwasibwa software omupya okuva mu kitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board kiyita UNEBU agenda okweyambisibwa mu kuwandiisa abayizi abagenda okutuula ebigezo eby'akamaliriza omwaka guno eby'ekibiina eky'omusanvu okusobola okugolola okusoomoozebwa okubadde kutera okweyoleka mu biseera eby'okujjuza ebigezo ng'abaana bangi beesanga nga tebawandiisiddwa olw'ensonga ezitali zimu ne bawunzika nga tebatudde ebigezo byabwe. Okusinziira ku mulambuzi w'amasomero mu kibuga Jinja Northern Division Twaha Wanyala asabye abazadde okukolera awamu n'abakulu b'amasomero okusobola okulaba nga bawandiisa abaana baabwe n'okulondoola enteekateeka eno okutangira emisango egibadde gyeyolekera mu biseera eby'okujjuza ebigezo.
Tulijatandika okuwandisa abaana nga lulala gwokutaano era tulidakoma tunakudde omwezi nga asatu na lulala. Tulikusaba abazaire mwena mbenga mugemagana ne beteachers bulungi babenga basobola okuwandisa abaana baimwe abajja okutyama tutwenda kuwulira kino nti olwo omwana tebamujesitali nga kaibaali asented registration kaiki. So tulisaba abazaire okukolagana n'abasomesa mu kaseera kano tulijja mu holiday aye abasomesa babanga babeese especially ba head teachers babeese ati abaana basooke baide babakuba obufaananye aba bawandiise mugemagana benga msoko kwa gani teachers inensonge benga yona etambula bulungino.
Abamu ku bakulu b'amasomero nga boogerako ne Radio Buddu eno bagambye nti abazadde balina okwenyigira mu nteekateeka eno mu kaweefube ow'okuwandiisa abaana baabwe okwewala ebiyinza okuddirira okusobola okumaliriza enteekateeka eno mu budde.
Kitukoze bulungi nti twenda kubiriza abazaire nti wona wona we muli mwanguirizeko ebintu by'okusasula ssente okwewala fayini n'ebijja mu maiso.
Nze Tamzade Ziyad kandi head teacher wa Lukuta West Primary School era nga ndikubiriza abazaire mwena tuyeeyo tweweeyo okuwandisa abaana baife ab'ekyomusanvu babaneke nti balugisitalinga okola PROE ebibuuzo eby'omwaka guno gw'2026 era mbakubiriza nti tuweeyo abaana baife bakubye obufaananye babawandiise basobole okukola nti babaneke okukolera ebibuuzo baife eby'ekyokumeka eky'omusanvu.